yewtore ndaarude nyaw ngon e neddo wana ko yaafi joomun ana waawi woofude wattu yoga tiiɗalla mo nyawɓe yogaaɓe mbaawa faamude yogaaɓe wonɓe ɗo bamako ɗo to meñe e yoru kolti wiide wattu yoga ana njaha dogotore kolite nyaw ngonɗe muɓen sakkito taw wana on nyaw
ɓe ɓama ƴiƴam maaɗa ɓe mbiya ngaɗa analyse ŋaaji ɓe mbiya duɓe cawrima wiyetede fo ron kan nyaw o samta so a wilfitiki kasen ɓe kaalen kabaru cafaaji goɗɗe fou atawan taaɗi min de wootere tawi mi durmaɗo mi yehi le suude dogotoreru ɓe mbi cukku woni e am ko sakkiti ko tawa ɗum wona cukku noon yo ɗum durma waɗi analyse arande dogotoro o wi kam pali woni e am ɗum fou mi samtanaka jami to goɗɗo kasen wi kam tifoyide woni e am
docteur Oumar Diko yo andinɗo dogotoraku cuuɗi e jaleñi holti wiide fati neɗɗo waɗa boofi sini ana ndaara ñawɗo ana hani landade joomum fa gasa ka noon holti wiide dogotore ne ɓe kana yegitinde tiiɗal banggal keɓal gonɗo le leydi men ndi o
arande ni a landuto ñawɗo o tafen ƴawano cellal muɗum wordi ɓamde ila hoore muɗum fa yetto koyɗe muɗum so woytiki ko nawata ɗum fou nden ƴewata analyse ŋaji ɗi hani wadde ɗiɗum wawi latade analyse ni tan aɗa wawi latade radio dow ɗum fou ana yowi dow no joomum wondi ƴewirede noon ɗo mali ɗo ko ɓuuri wede fat tan ñawɓe ngala bawɗe
docteur Mariam Koumare o dogotoro kabaru golle CHI.G o ɓeydi wiide ɗi boofi ana gaɗa ko ɓuuri hewde fou yo saabe miijade dartude ñaw gonɗo e joomum ko hettinto ko wawi latade fa woofa wattu yoga e wi makko fa ɗi boofi cakke joomum ana hani tugade dow toɓɓe yogaje
arande ni yo famminde cewroɓeɓe no golleji mabɓe ɗin gorgi ƴeweedu yalla no ɓe gollirta komi addi fou haalde joomum darta andal ka tafen farde muɗum fuɗɗude golle non watta so joomum nafa ñawɗo o kaña ɓattiɓe ɗum fof tawe ley hen
o dogotoro holti wiide sini boofi gaɗi dow dartugol ñaw nannguɗo neɗɗo joomum ana wawi wullitade sariya
neɗɗo ana wawi wullitade jaati fewde e suudu dogotororu ndu ka sina tawe joomum waɗi boppi mawɗi arande ni kanɗo hay feede yo gaɗɗo golle o kañe suudu dogotororu ndu ndembini toon talkoro fewde e gollooɓeɓe kañe suudu dogotororu ndu caggal muɗum aɗa wawi wiide joomum jukke nden muɗo a tan humiɓe kabaru cellal ɓe kañe jukkata joomum
ɓe andiɓe kabaru cellal fou ndewdi wiide dogotoro yaku wona hunde anni ko ƴummatako wona wajibi dogotoro o heɓa jaabu lobbo joomum waɗa e bawɗe muɗum fou yalla ana sawra ñawɗo o ka wawa hokkude ɗum taƴaral wiide kana daɗa